cooking.
Meat killer.
Baby, hata tukilala wanze kulala wewe, afu ndo nlale mimi. Nikulinde madhara visi kusumbue, vijini visirani, hata kiwaga na njaa. Uwanze kula wewe, afu ndo nile mimi. Hata kama sijala, ukishiba wewe ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliweke zege, tuweke ukuta wabaya wasitone. Laha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweka ulinzi, penzi lisiwe lege lege. Aiwe, aiba. Baby nimekumiss, nikutambie aje ukini kiss. Nikutambie aje ukini kiss. Mina wewe, mina wewe. Nitakupa roho, nitakupa na mtima. Nitakupa Kariakoo, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili taji chora chora jina lako. Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikio unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's everything I do for you. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusane. Ikibidi penzi tuliweke zege, tuke ukuta wabaya wasitone.
Baby,
nimekumiss, nikutambie